Nyazini runda nango Osye pchunya ya Jape Nyazini nega nango Pechunya semiti sanda nango Nyazini runda nango Osye pchunya yo Wachera tutek tweta Umia singo wache manyo chaero Wachera tutek tweta Watamakata yudo nyako maero Wachera tutek tweta Umia singo wache manyo chaero Wachera tutek tweta Watamakata yudo nyako maero Kata puze toero re Ay, donga ero re Nikata puze toero re Do errore, ay, ni don't get errore. Umenikamata, baby, umenikamata, yeah. Umenikamata, baby, umenikamata, yeah. Oh,
umenikamata kwa vile umeniwai. Bako na sakata juwanga na kudai. Hakuna chakata na usiende fai Na bado una prakata akiwalai Mtoto kila shepu yako iko fitia Every day lila rika zako wanasinzia Kama nikipa vitu zako nda kustikia Mali ni galibe yako nda kufikia Watakupike kisha hao watasonga Wasiku choji na machipsi na masoda Na shida na yandi waga mina bonga Na bado nitakuja na dipaps takadonda Na mtoto kwa lusi ni wache Akiwa live vile waga na kipape Na unafanya huki jana mwake mate Na deli niko kwako nitakuja nikukate